nalia ni paza machungu na maneno ya walimwengu. Kweli Mungu sio mzungu, hafitinishi na majungu, hakuninyima langu fungu. Amepindua agenda, ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda. Kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Security agenda, siri agenda. Security agenda, siri agenda. Never, 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 no. Adui zangu hawanipatingo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga ramba sirio. Adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter. It is better. I am a fighter. It is better. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu, nitangangana ngangana rararara. I'm a defender. Nitangangana ngangana rararara. I'm a defender. No retreating, no surrender. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. 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 We'll be right back.